Minisita avunaanyizibwa ku tekinologiya ne sayansi Dr. Monica Musenero alabudde abavubuka bakomye okwetuulako naye beeyambise tekinologiya aliwo ensangi zino bwe banaasigaza emirimu. Minisita Musenero yasinzidde ku mwoleso ogwategekeddwa ekitabu ky'abakozi kya NSSF ogwatumiddwa NSS Career Expo omwaka 2026 ogendereddwamu okwagazisa abavubuka okwenyigira mu byenfuna nga bakyali bato. Nguyindira ku ssettendekero e Makerere yagambye nti enkola ya Artificial Intelligence bingi byekola omulembe guno nga byolekedde okendeeza emirimu egikolebwa abantu bwatyo. Naawe abavubuka amagezi okweyambisa tekinologiya basobole okuvuganya mu mbeera eno.
Era ng'omulamu agugamba nti ebyuma bino bigenda kudda mu kifo ky'abantu kubanga kati bikola emirimu abantu gye babadde bakola. Kati nga twagala okulaga abayizi baffe abagenda okumala okusoma okutegeera engeri gye bayinza okubeeramu kubeerawo n'okukola ebintu ebya waggulu newankubadde nga tetusobola kukiyimiriza eno Artificial Intelligence ezze era egenda kukyusakyusa engeri gye tukolamu. Artificial Intelligence kye kimu ku tekinologiyo ye yajja akola ebintu abantu bebadde bakola alowooza asobola okuddamu.
Amyuka Ssenkulu wa NSSF Gerald Paul Kasata agambye nti okutwaliramu omwoleso guno tegugenda kukoma Makeberere bagutwala ne mumatendekero amalala. Era agambye nti omulamu omukulu kwe kubangula abayizi ku ngeri gye beeyambisaamu tekinologiya okutuukiriza emirimu gyabwe.
Tugenda kugirwaninga ne universities eziwerera ddala 14 nga olunaku lwaleero tusoose ne Makerere University. Theme oba omulamwa gw'omwaka guno ye Artificial Intelligence ne machine kubanga tekinologiya bwazenga akyukakyuka ennaku zino abayizi abasinga bava mu bitongole bino ebyenjigiriza batya nti machine oboolyawo oba tekinologiya ajja kujjawo emirimu gye bamaze